Wasaaradda Amniga Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo ku qabatay tababarka horumarinta hoggaaminta isbeddelka ee haweenka booliska. Waxaa ka soo qayb galay taliye ku xigeenka ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Bay, taliyaha saldhigga degmada Baydhabo, la taliye sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo khubaro ka socday booliska qaramada midoobay. Taliyaha saldhigga degmada Baydhabo gaashaan la dhexe Muqtar Axmed Ibraahin ayaa ka waramaya muhiimada tababarkan.
Ciidanka farasan intaan oo shaleediyo oo waliba booliska oo gibdhe la ah oo may leerayse shaqeeya ummada shaqeeya walaal shaqeeya shacabka reer Baydhabo, gibdhaha kale oo waliba magaalada kale ka jiraan inay ka dhiiradaano may leer dhiirigelin inay tan booliska ka beeran in shaqeeyaan bulshada in shaqeeyaan dadkii oo wadansho in shaqeeyaan taas naftii dhiirigelin aan qaata marka de kulli intaan may leerayse walaal shaqeeyaana reer Baydhabo gaar ahaan bulshada Baydhabo gibdhaha oo may leerayse gootooyin badan la deganyiin gibdhaha oo waliba mar hartajoos galayaan martuuga mankaan galaw mar waliba iyo dhatiyoon gala isgalayaan oo meelka waliba meelo bulsho ku hadal koonaan gala koonaan iyo shaqeeyaan bulshada may leerayse in shaqeeyaan xafiisyada oo furinyin eedaaya aan ka maasinyin.
Tababarkan ayaa haweenka ka tirsan booliska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka faa'iideysanaya aqoonta iyo xirfado hoggaamineed oo lagu bixinayo tababarkan.